Ngoma, baada ya ngoma.
DJ Mito.
DJ Mito,
the number one DJ.
Natamani kuangoja kufikia mali nipo
Badai sana
yeah. Mutaweza hii kichwa hizi fikra huku takufu kambinde
Badai sana
Kuchanganya kanyijiga wizi kwenye ngoma yangu Iki tusio
Badai sana
Magazeti na TV kusu HIV Kwamba itaisha leo
Badai sana
Hata malaya rizaliwa na bikira So tumia mpira wishi ufe
Badai sana
Mini kijana niko nipo nini majukumu
Now hear that
kajiko.
Mefeli, mapenzi yetu yakazama kama meli Too impatient to wait for the best You ran back to less Without realizing you left me heartless Became a puzzle like a game of chess Miaka imepita Nafanya vitu watu wanadithia Nimekuwa chanzo we kurudi njia Nimekuwa chanzo we kurudi njia I'm stronger than ever, usitake kunikera Nataka kusettle down kama mkeka Kama wezi, we're set Pana njia za kupata, wezi ukakwepa The sweeter than the scheme, that's off the magazine Your love got me changing, what a movie scene
Ebwana my name is Man Kati I'm come from to BKB plus to B Niko na mwanangu mwenyewe pata wangu kweli mwanangu faida Mwite Mido on the one and two
Imekole Yeah, imekomelea
DJ Mido selector
Yeah, imekomelea Oh, yam, goja usikam Oh, ham, goja usijam Sekunde, dakika, kuna Saturday Kuna feeling pia kila sape Uso na sebaki yao mina touch ay Na kakungia mapoturu miskose Pose after kula kimoko Na cheza na matope na mindo kiboko Tunakula with mood after kitoko Kilako, new songko Na vire umekonki, majama moko Una cheza na mic, entertain soko Una kam kam ya, mina kupanyoko Nasikia sex foko, mimento wala
Umekucha
DJ Mido selector
Kioka matia pia kioka matama Wenga na magia wenga jamazia Sugulia siya lia mpunekalia Wazize kuma japasia Kuna kalia siya kuma nikalia
Mr. Mike
Chop chop, give me fig and honey I wouldn't really wanna be without you, mommy Mop mop, let me clean you, honey And when it rains, you see me be your sunny, love me Two time when I shine, you shine One for right now and one for me prime, right? You see me headed there, right? So baby, hold it down, hold it down, hold it down Keep it tight, right? Keep it right in my side She polished my crown while me rubbing her feet My penzi yake ni tamu akiwa na mi Ni gande ni pende, baby Ila na muda flani unipena fasi Mwanaume mimi wakazi Ila furaha mani nikiru nyumbani Mapenzi yake tamu asali
Mapenzi yake na kuto Kule ya mega shukuto Kule kia kuto
This one is for you. Kajilia kotu.
Yeah, nikilala na ota ota kama unananita. Na penzi ni papase kama gita. Seven and vitamu mama sita. Ila weni number one katika moyo wangu. Na usidie kuniacha. Penzi liwe chungu.
Kwa utamu rahani mwage.
Ni onje onje ni rambe lako asali. Kwa mtukufu nifungue, fungue, nifungulie amani. Hey, so tell me what it do, tell me what it's gon' be. I mean, I'm with my crew, but you be my army. Cause you looking kinda cute, and I'm liking how you do. And I'm liking how you moving me in the morning. Namumba mola ni, linde, linde. Naka mavitu moyoni, I see ni feature. Yeah.
Nashindo meza mate. Namba singi ache.
Ladies and gentlemen, your club anthems. Beat to beat, back to back to back. It's Touch Unit Dexstars. Touch Unit DJs taking over your stereos, earwaves, eardrums.
There's
another one.
No man, I mean, Mungu flavor nani keshika, fisari sijui. Baby wa gila siku na mwezi nani sijui. Game imeko rap tipisu wa na formati sijui. Kuna utata wananchi na gesi mtwara sijui. Siku easy atisi atupendani sijui. Wanalogana kisa hifem sijui. Na chanzo cha politics, oh no sijui. Propaganda na fix, oh guys sijui. Na tunadanga nyano sis kwa sis na tujui. Misi japewa uhuru na wakoloni sijui. Na 80 kabla Tanzania likuwa Tanganyika, 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 Tanganyika.
Na serikali ni mizi, wanaiba nini sijui. Juni migombana na fara moja chanzo sijui. Na tatizo nini ni jira smana iwanda sijui. Niliko toka karibu mbali na kuenda sijui. Na naisa kaga pesa ya kula leo keshe sijui. Na nafunga shida zangu kwenye bat na siwa tui. Siwezi mfasiri ya mafani kiwa dui. Mengi mengi mao sijui. Na kumbe mnani for the bat sijui. Miniko na idea kurap sijui. Miniko kuku nyemko wap sijui. Miniko soro nye wangap sijui. Ni juice kujui, wangapi ni juice. Ishira sijui na some people na brain.
Mbugani wanyama wengi na wengine wa hatari. Simba dume ni mimi, nizi machachari. Popote ntakulinda, o mama sita. Popote ntakulinda, senyoreta. Inko babad kila, yeah. Mashuti zaida lunya mila, yeah.
Kila, wow. Inko babad kila, mchonjo kama lunya mila. Kibabe zaida kila, mabelo she cheese in the meal. Call me, call me, call me, yeah.
Na low pouty.
kisi the bus. Bora peke angu zede yule mama bus. Wapi safe place progress. Mitikas no stress confidence money power. Heavy fence misi rudi tena nkirudi ni accident. Exchange rafiki jobu ni evidence. Kwangu holiday niko na rap na boogie dance. Niko far away place na dugu wengine sense. Misi rudi nikikumbuka nile kwa benchi kwenye mechi. Nani na mechi kilaka siyo pancha paka mapechi. Flow out of flow naziwekea matwest. Niko interest zede kukopi tunakupesti. Na bado pia ikawa ngumu ku understand me. By the way, hii ni game iko under me. Misi rudi tena nifuate maybe ndo reality. Ni mipango tumkisendi kaboso sijo kapanik. Sipote zimasa na kimbiza chapa. Kwenye ziki misi rudi tena.
Tena na tena na tena na tena.
Sirudi
tena na tena na tena na tena.
Sipote zimasa na kimbiza chapa. Kwenye ziki misi rudi
tena. Tena na tena na tena na tena.
Sirudi
tena na tena na tena.
Kini rap mathematical high pitch. Lapatino kami biko labo ni high beat. Way city sirudi tena na bullshit. Kule echo fiti jama wako love. Mina baki huku echo ziki. Misirudi tena super duper bite beat. Hakuna creativity ni bubble gum. Yo echo deep you heard. City mefichuka tena echo zipi. Misirudi tena I know. Na junta feel guilty. Cause yeah I saw jama wako na jitters. Kami kibidi ni rudi no si 28ers. Against the enemy no the truth in the meeting. Do not 24 days kimbinu sumu ya urimi dolphin bow. Sirudu kipenda photo malide teras. Si hivyo uwa unapojua ntarudi no. Huku niko ndiko mungu amejali afadhali. Sirudi tena my boys me mshale.
Sipote zimasa na kimbiza chapa. Kwenye ziki mi sirudi
tena. Tena na tena na tena na tena.
Sirudi
tena. Tena na tena na tena na tena.
Sipote zimasa na kimbiza chapa. Kwenye ziki mi sirudi
tena. Tena na tena na tena na tena.
Sirudi
tena. Tena na tena na tena na tena.
Mbona tusemeshani toka jana. Kwani mina wetu na shida gani mwana mama huu. Ama jini kisirani kesha panda huu. Sema mande kupunga marohani kama waganga huu. Eye haranga zangu wendo kibubu. Unanitunzia. 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 Furaha yangu na isulubu. Ukini nunia mama
si unisema umemisi kuniona. Ndio nimerudi na leo nimekuja mapema. Niko kwenye mudi.
Nimerudi nyumbani mpenzi umenuna. Najiuliza sababu naona hakuna.
Ola ola ole. Ola ola ole.
Na gas tore, peace kwa majama mpato mademo wa kore. No guys sore, mambo kwa dore. Mina ponde ngas kwa ngas tu pore pore. Nipe chano are, peace less the mare. Ukimweka fari kupa kwa ngoma na mweka ware. Ya mure mure, stay fair kama yure. Iko sure mini mesoma sikai bure. Ya mi wakare, tuwezi kwenda sare. Mina sare sendi kumganga kupigwa chare. Mina jituma so zare, way back bare. Vite ya mkuku za giza ana kwa ana mishare. Ya misere, misha mbere mbere. Kandisha mlege niko ninja utapigwa. Hai buda zere, kila siku shere. Latino nation, my ninja project kama mbele.
Mbale, 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 mbale. Mbale, 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 mbale. Kwane mina kutisina. Kwane mina kutisina. Niwe nyumbale, mbale, mbale, mbale.
Yeah,
Mambo kwa dore, misi flow like de korem. Walls kwen kore, dai haki usikwe chore. Kwa kinapandisha ngare, mistali kieme bare. Manga kiberisha kutonge kama wapare. Kala tingu stare, fainari mse enya kare. We mkali dipake tude kwa na machare. Make money sadaka maskini wape ware. Dore, fainari mse enya kuna sare. Muna jua hapa niko safe. Na ndoto ya kumiti juna mwana wa yourself. Rock safi nimetoka ba. Sikuti tena push back enough. We said I'm having to put a life. Was it after miaka tatu nne na itaji wife. Kabla ndoto come twice. Mapema nipe advice. Otherwise niko jipanga na konyesha supplies. Na niko big unajua say the big.
Iwa yusufa. Kito ane. Wote amane. Tawale. Kwani mina.
Come to the town.
Yeah. Here's another one.
Ipo sababu ya kukutana nawe. Hilo niamini. Yeah, yeah. Na tena niliabu bado mini konawe. Hawa mini na bado. Ado ado. Ndogo mdogo tutimize lengo. Pole pole na dua tutamaliza mwendo. Kupe vitamu vya rohoni. Mana ni wewe peke. Mwenye mvuto kwenye yangu mboni. Sioni sisiki. Siambiliki. Fununu azinfiki. Azinfiki. Sioni sisiki. Siambiliki. Fununu azinfiki. Azinfiki.
Baby acha waseme. Waseme. Acha wa.
Nateka kwake, hey, hey, hey. Pendo moto moto, nipacha wake. Oh yeah. Sauti yake kwangu ringtone. Yoka nishachumuka pangon. Nyingine kero mungu maskion. Ni yeye ndo metabala kingdom. Mbulingo nangai, dombolo, dombolo, dombolo. Ona misi shangai, vioro, vioro tutawazika mkiona. Mbulingo nangai, dombolo, dombolo, dombolo. Kanyaga, kanyaga, kanyaga. Bila sababu. Mnateseka, teseka kutamani tuachane. Situ na wachura. Situ na wachura. Situ na wachura. Situ na wachura. Ata wasi wasi sina. Miti kasi kasi, iko dole. Mtoto kati kati, noma. Anazigo flani kama boga la magoli.
Hey, anajichogololi. Mdori kisura chakecha nipara. Mbichi bado kigori. Kifani kuna vitu vimesimama. Kichwa ni sio lofa. Kidato kamesoma. Makolo tunawangonga. Sipenzi letu limenona. Boringo nangai, domoro. Nomboro, nomboro, na misi shangai. Mioro, mioro, tutawazika mkione. Boringo nangai, nomboro, 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 hey. Ona mnazi uji kanyaga, kanyaga, kanyaga. Bila sababu, mnateseka, teseka kutamani tuachane. Situ na wachura, yeah.
Tuna wachura,
tuna wachura.
Chora,
oh yeah,
chora,
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 chora, gongo sio gongo. Chora, 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 zungusha kidogo. Bakora, bora, yes, my baby.
It's giving very much to Papa.
Chora, 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 zungusha kidogo.
Take it, set it, take it.
Hey girl, all your moves though.
Set it, take it.
He love all my ways though.
Set it, take it.
And when I'm go down low,
set it.
Let me show you something I can give you.
Go bam, 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 bam.
Bye-bye.